shankisupplier.com.
Ayayayayayayayaya, wamepotia kozi ikiwa Texas zimabu wakisikia hivyo wanastuka. Pombe yao, 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 kweli pombe yao, 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 ikinywa mitungi mbona sielewi, nikinywa mitungi mbona sielewi, nikinywa faru mbona sielewi, nikinywa kiwingu mbona sielewi, nikinywa divela mbona sielewi, nikinywa double kick mbona sielewi, nikinywa double kick mbona sielewi, mimi na yumba yumba kama donie, mimi na yumba yumba kama donie, luka kama donie, kama donie, luka luka donie, luka donie, ni pesa donie, pesa donie, pesa donie, pesa donie, na hizo pompe mbona jau sana, na hizo pompe mbona jau sana, na kile wanaanza kutukana, na kile wanaanza kutukana, usera gani wakichoko unafanya, maana hapa wote tumejapanya, usera gani wakichoko unafanya, na hapa wote tumejawepanya, acha mapepe mani ngoja tufeshe, acha mapepe mani ngoja tufeshe, kama mitungi meza ni ngoja iletwe, kama mitungi meza ni ngoja iletwe, amekunywa kale wambona kale tabara, 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 kaona kashumbele kamchumchum, kaona kashumbele kamchumchum, kaona botoli mbele kaichumchum, kaona valumbele kaichumchum, kaona kiwingu kaichumchum, kaona nakashu kamchumchum, 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 mwa, 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 kama unavyojua tunayo maduka lakini vitambia tutoki paka jengo ibanda 75 maniga mitungi mikali mbona wanakunywa wakali, mitungi mikali wanakunywaga wakali, mitungi mikali wanakunywaga wakali, kama somkali basi weka mbali, kama somkali basi weka mbali, mitungi mikali wanakunywaga wakali, mitungi mikali wanakunywaga wakali, kama somkali kama vipi kambali, kama somkali kama vipi kambali, 75 wote ni wakali. So lazima uwe 75, so lazima uwe 75, mana 75 haina mikunjiano, mana 75 haina mikunjiano, so lazima uwe 75, so lazima uwe 75, mana 75 haina mikunjiano, mana 75 haina mikunjiano, sempenda kaja mwite na mama, sempenda kaja mwite baba lazia, sempenda kaja mwite Isaya ndulu, sempenda kaja mwite maniga sergeant, sindo leo kuna vibe, vibe 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 usije mwenyewe mchongwa vikali kama unavyojua, double kick valu zinazingatiwa, amekunywa melewa nkaleta bala, amekunywa melewa nkaleta bala, kauna mtambo nataka apate, kauna mtambo nataka apate, kauna jombo nataka apande, kauna jombo nataka apanga, leta no mabala wero mabala, kapiga botoli juu wewe botoli juu, kapiga botoli juu wewe botoli juu, tonekane bila sababu, tonekane bila sababu, mana maniga sio wastarabu, mana maniga sio wastarabu, aviola unaimba tarabu, wa viola unaimba tarabu, unataka bolkon au chips kavu, au chips kavu, kama mchongo wa beshi kama tabambia, kama mchongo wa beshi kama tabambia, kama nash papi kama tabambia, kama utumbo kama tabambia, kama tabambia bambia bambia, kama tabasi bambia 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 bambia, eh kama unavyojua huyo mwambia stombia na ametuambia, kama blandi yangu nakupeleka mjini, napiga tu paka kunduchi bichikacha, hana piga tu paka kibatimu kwanza, wewe maniga kizadiego anakubali maniga mjomba Feruzi, rubani la meki baba lazia, championi boka natia mgu maniga wa kigogo, maniga sajenti, maniga walana, MP dogo K anakubali maniga watoto wa galilaya, maniga wa manzese anakubali, dereva Isaya nduli, maniga wa kibamba anakubali maniga, maniga wa tenchini we midosela, napita boda anakuja paka karantini, watoto wa chikeli bigi baba Claudi Azadi wa Moscow, maniga maninja kwa ilisha zero beni panga, we maniga sasina mbili ya basi, nime kusau mwana nkudu jai famasi, ni ublandi sko baba dereva jeusi, championi muba
ra chunky supplier supplier eh. Sigeri
muziki papa.
mpaka kitani kwako na chunky supplier.com.